tumepata habari ya kwamba kuna watu wanafanyia kazi NPR, lakini mchana wanajiita NPR, lakini wanapambana na wako upande moja na majangili na mabandits. Kwa sababu hiyo tumesema we want to do a reverting of all the NPR officers. Na hiyo reverting tutafanya in an organized manner. Tunaanza shughuli mara moja ya kujaza wale NPR ambao wameondoka ama wamekufa. Hiyo process starts from Monday na itaongozwa na chief kwa ground. Na that problem has now mutated. Imetoka mambo ya kuibiana ng'ombe, sasa ni kupigania boundaries ya one constituency to another, one community to another, na imeenda pia kwa economic sabotage na robbery, highway robbery. Hiyo, we are fully seized of that issue.